studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heddiɓe jamwali mawɗo ɗe gone mbiyete talatare sappo e jeenayi lewru julie hitande 2022 yamde jeenayi ƴaɓɓure kasilimaji sappo ɗiɗi Ousmane Ñalbuul kabaruji ɗo Mamadou Keita to ɓoggi jande to gofanne mamali o ƴewtike sariyaji moɗon e bangal yigaji caggal hansini won société kasindindo ittude jawdi mali leydi meɗen ndi ko heɓata hen kanaya hakkunde nogay yaade capanɗe nayyi ley temedere bakka ana jokkinde leydi meɗen ndi iwde ɗo bamako ɗo yaade ley kedde leydi ndi wala fuutiɗal ka mataɗo ko wonno buuɗi capanɗe tati hannden sini a ittay dabe a heɓata mali le yopple na jabile e wi hooreɓe ɗi société ngaji ko ɓeydi coggu o yo saabe ko ɓe gattata hen ɗum fuu ɓeydi tidde yo ɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani iwde 2012 warde hannden mali wala fuu ko signini bangal dewral ko fawi dow kabaruji gaaje société ngaji leyɗe goɗɗe du fuu anti koye moɓɓen e wi ministére humanide jigaje courant e ndiyam ko sabi mbini ɗon yo saabe rafindenaka gonɗo ley leydi men ndi dow anniya fuɗɗitingol tewtugol pétron ley mali gouvernement lama hakkunde jo ƴewteke sariyaji pawiɗi dow kabaru pétron faɓidoreɗen faama keɗɗen Mamadou Sama Sego
kaɗo anniyam mo hejotoɓe yogaɓe holtiwide jantete jati e ley tariki ɓamama e wattu batu ministre en lolliɗo conseil de cabinet ñande sappo e joyi juillet 2022 e dow mijo ministre kumaniɗo yigaji leydi yiite kañe e ndiyam projet ji tati hakkunde gollirɗe yogaje e laamu leydi mali ndi haala mum memama gollirɗe yo gollanoɓe kohe mum jaaɓe mali bangal lugaji nawtorgol e kañe don yawara ndiyammeji yiite saabi tonoji hakika wonande ɓiɓɓe leydi mali e leydi mali ndi woni ko gouvernement o ɓami anniya ƴewtade ngolɗo sarewol do yigaji leydi mo jaɓanama lewru juin ƴaɓɓiri ndu bangal sariyaji kertaɗi laamukoɓe transition ɓe holti wiide jaɓani sifa contrat lollirɗo CPP feccude no haniri nafakaji ɗi dina lollirɗo CC mo leydi ndi wowi jogade tawene gollirɗe tan heɓata nafa muɗum mawɗo nafakaji kewɗi na wodani laamu o bangal contrat lollirɗo CPP ɓeydade heɓugol mere mere nogali temedere golleji ɗi laamu o totete ɗum hakkunde nogay e capanɗe nayyi li temedere tonogaji kabaɗi ɗi
e wi andinɓe kabaru keɓal ngol ƴewtugol waɗan nafa keɓal leydi meɗen ndi ɗum waɗan fa keɓal leydi meɗen ndi ɓeydo fa temedere e capanɗe joyi ley temedere e wi janguinowo ley université Abdoul Karim Diamou Tene tino ko watta ley ngol ƴewtugol waɗan fa jamare nde ñiɓene nokkuji kewɗe keɗe ko wi Mamadou Sama Sékou to faccitago sita sidi ɓe
do kabaru keɓalle leydi ɗum natton hunde momde sanne saabu ley temedere keɓal meɗen fou ene wawi yehude fa e temedere capanɗe ji arona ley temedere fou keɓal meɗen ne hoore noge tan laamu on pe hokkama saago kañ en pey fiyat dabiriji hono ne keeɓa heɓitede leydi ni ana wawi natade saabe wadda kalisi hewɗo le budget meɗen o soni kalisi heɓama le budget o fawi tiyottande ana nato saabe du laamu leydi ni fiyat dabiriji moƴƴunde nokkuje hono cuuɗi l'école doctoroje le ovatti laamu ana wondi e fiide dabiriji ɗum hono ɓoytide keɓali nokkuje yogaji ko ɓuuri so waɗama ana nato saabe ɓeydude keeɓan leydi ni ɗi dabiriji fou ana hokka laamukoɓe bowɗe fetude e golleji mawɗi ɗiɓe halfina ɗum wawa heɓde semme feyi soni waɗani yuriko yurika ko haaɓe ittele leydi ni hono ɗi golleji ko ennannana muɗum yimɓe yogaɓe anle majji ko gollirta no laaɓiri
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗe mbawi heɓude dubbe ɓe annde ɗe do hella amen facebook kaña compte twitter sini wona dewral ñiɓugal heɓa nuygal saria kessal ana wawi wadde ley mali wattu fuu ay ɗum holliti wiide observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au mali e wi hoorejo nde fedde laamunkoɓe laamu hakkunde jo ana kani dartude e rewrude gueɗe ɗum wadani fuu dow kabaru ƴewtugol nuygal saria kessal nde fedde société civile holliti metti muɗum e rafi teddigol sariyawol ɓe noddiri loi 052 ɓamalgol sappo e jetti lewru décembre hitande 2015 keɗe ko docteur Ibrahim Sango wi kanko wonno hoorejo observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali Ali Cissé noddi o
sariya maɓɓe o huncanayi hoore hakkeji mbiyaɗi hokke rewɓe mbiɗole temdere yimɓel nometeɓe fuu capantaton e laato rewɓe mbiɗen du ɓe gaɗa jooɗa haala hakkunde maɓɓe e malinkoɓe fuu saabi so jooɗa haala waɗaka hakkunde ɓiɓe leyndi sikka fuu wala hen min mbawa winditade dewtere heere dewtere sariya mo leyndi jooɗi e muɗum le ñalawma hande o hoore so min ƴeewile makko a tawan aɗa haali no leyndi wordini o holiti wiide o wawa ƴewtere o wawa winditede ɗum hornama le duuɓi ɓettiɗi heɓay laawol tewtugol waytidde dewtere sariyande heɓay laawol oɗo andi winditaade makko ka latta ko hunde newide tawinede nde ɗo dewtere bindal ne hitande 1992 ana hollali hem hono watte fa o wayte nga hono watte fa o tippire caggal ka walali hem ɗum ne wawa waɗede fey so tawi kawral wala hakkunde yimɓe.
Imangoji bakka puɗɗi beete keñan limali fuu e manngal muɗum na ko ɓuri imotoɓe ujunaji temedere e capanɗe jeeno e ɗiɗon kawrte hen ƴiwde kayyade kulikoro ƴaɓɓarade siga so menaka e kidal ɗum fuɗɗi yeeso yimɓe gouvernement o kañe e kanankoɓe cuuɗi l'école fa yettade kanankoɓe ɗe nokkuje le ñalawma arandejo holitama wiide wala ka fuu tiɗalla mataɗo anni ko Adama Amadou Haydara heɓi ƴiwrude e heƴƴaɓe amen gomɓe leydi e nokkuje dow faccitago Ali Cissé.
Ɓe imotoɓe ko ɓuri ujunaji nayyi teme jeegon capan jeegon e jeɗɗi peccaɓe hakkunde centriŋa e sappo e tati woni kayito ministre kumaniɗo finatawa e lotelingaji le leydi ndi ando goli guindo ardino fuɗɗore golleji ɗi ɗo waɗi le lycée dugukolo konare kayito yeeso hooreɓe kuncanoɓe hoore jande le nokku o le laamu kulikorotoɓe imotoɓe ujunaji ɗiɗi teme tati capan joyi e jeenayyi ɓe rewɓe ujunere teme tati noga e tati woni hakkunde mu'en woni puɗɗuɓe imuji bak le nokku o ministre kumaniɗo golle le lindi ɓeɗade ministre kuncano hoore ɓiɓɓe leydi mali joɗiɓe sella wonno ardinoɓe golleji sigaso to ministre kumaniɗo jande dow woni ardiɗo fuɗɗore golleji ɗi to eɓe ɓuri imotoɓe unaye sappo e nayyi peccaɓe hakkunde salngaji capantati e ɗiɗi e oɗo ñaloma arande imuji ɗi wala fuu mo inde muɗum yiggita fa hande le région sigaso to yoroso kan e kuri imuji bakki o fuɗɗi to beete hande ɓe imotoɓe teme jeenayyi capan jeenayyi joyyi wontum peccaɓe hakkunde centriŋaye tati to imuji ɗi watta le cercle o nde wuddu fa yettole saaha leydi ndi ɓuri fuu bankas san tomiña wurem menaka tomboktou kan e kidal imuji bakki o waɗi to ne woɗiri kanankoɓe ka ana narda imotoɓe fuu teddina yimɓel joppaɓe to fa haybaɓe teddina police en jippinde hakkillaji yimɓe tan wiide fede unesco nde holiti wiide le lewru avril hitande 2022 ko ɓuri cuuɗi l'école ngaji ujunere temeɗe jeɗɗi capantati e go'o wonno uddinoɗi ɗum latike sababu hadde sukaɓe jangoɓe ujunayyi temeɗe joyyi kay michel en ko ɓuri unayyi sappo jande le leydi
coggu essence waran ɓeydade kasen aya ɗum wonno ko modi bo guuro dial holtiwide kanko wonno directeur général de l'office national des produits pétroliers e yi makko ko ɗum ɓeydirte yo saabe tiɗalla gonɗo le adnaru ndu hannden o association des consommateurs di mali ɗo wonno walde ñamoɓe wi nani koɓe mbi ka kañum du ana darta e laamu o darano fa cogguji ɗi ɓuyto dow ɓuytude ɗe almusaɗaji gouvernement o fa ɓeydoreɗen faamu anni ko Abdoulaye Toure heɓini do faccitago sita sidibe Fatoumata Maiga.
Lewi horejo fedde entretene office national des produits pétroliers o nap ɗum wonko humini kabaru essence e nanal muɗum ew caggal ƴentugo essence mataɗo le adduna o fo e da muɗum ɗum yettigen leydi malli hannden Modibo Guuro Dial holliti wiɗi o torra ana haɓɓi do wolle woni hakkunde leydi Russie kan Ukraine
tiɗalla essence goɗuɗo hannden o moƴƴinoɓe ɗum ɓe ɗum ɓuri tampinde diina codoɓe ɓe hono leydi meɗen ndi to essence o iwatoto jaati tiɗallaji ana toon enna ɗum waɗi so hannde leydi meɗen ndi ana fewti e o tiɗalla
encore à notre pays.
Jamare haso guinɓe essence hollitti kañum mati o torra caggal muɗum jokka hoorejo fedde o napne Abdoulaye Wahab Diakti wi ana wollito e laamukoɓe leydi ni tinno fiya dabiriji yalla o torra ana heeɓa hunce
ɓe gaɗi e bawɗe maɓɓe ka fa hanmiɗe jiiɗi ɓe ɓuyta kulleji ɗi yalla cottoɓe jaati ana keeɓa hen hunde koɓe ɓeydi coggu o ko ana fammini ka wakkati fuu e ɗum yatande ɗum tiiɗa yaade
meccitunde wi cogo essence on wala gotum le lamorɗe nokkuji jogaje litre essence ana sonne fattemeɗe nayyi nokkuji goɗɗo du o heɓatake jaati
yimɓe boma ko tawki taki le cekkide yontere ƴaɓɓine nde ɓeydugol coggu mali le yopple e jaabi le ko wonno capanɗe tati wari ɓuuɗi deɓe ɗum wonno ɓuuɗi sappo ɓeyda hen kono noon entreprise mali le ɓeyduɗo ɓuuɗɗi ɗi wi ko ɓeydiri ɗum yo saabi ko wattete hen ɗum fuu ɓeydi tidde watta joni o yeeyoɓe kañi e joom en bitikaji kañen du ɓeydi hedde moɓɓen fa ɓeydureɗen faamu kanko nodirteɗo Diarra ha fasko yettake le nokkuji yoraka nokkuji ɗe andi ko heɓinen du faccitan Fatoumata Maiga Ali Cissé. Kassia.
Caggal ko kosomeji di ngari yontere wellinde nde cottobe butigaaji be kolliti wiide joy beydama e cioggu kindo o dum waddi so kambe dubbe beydi hen buudi joy kammari dun chaase goto fuddebe
follo kumba dama
arane yimbe le gaddano non men be mallen noga e joy sefa hokkiranon me mallen goto fu ga hande de yottike fa chapantati e joy sefa dun sabi so minen dum mi de jeyira dum buddebe sefa bu joy won ko min kebata e mallen goto fu cogguji di ila to mallen o yota to hore beedi mi anda fu hodun sabi mallen o iwi chapantati wari e buddebe
sefa
Ibrahima Choy directeur usine malile o holliti wiide tiidallaji kewdi ngodi di handen e leydi meden di sabi mbini beydude cogguji di o wi kasindu buddi di tam e beydi to mabbe to
malle o goto mudum fu noga e jeegon sefa ndikirta yimbel idon ko jabborto fadi mako yottade yimbel yeyobe do butti ngay be woni peccobe hakkuni mu e buddi sefa kebete do ha
e wi Ibrahima Choy o mila yalla cioggu kosan damana uyto soni leydi meden an heddi e odo tiidal
Association des consommateurs du Mali don walde nyamobe holliti wiide andana gol beydugol cioggu kosameje e wi mabbe nonno be beydi dum beydama tawene dawri daka e fedde humaninde tajugol cogguji de gede de fu ngoni e mudon fa beydure den famo keddan Abdoulaye Balo horeje consommateur du Mali kanko kede ko wiide faccitan Fatuma Tamayga
kosam cotteno nogay handen anay chapantati cotteno chapantati ana e debbe nyande de izin ngay tati di malile jabile e kanyo yople beydata cogguji di forri e nyande de gollaka minister darnindo jaguji e kanyo izin ngay tati di keban talki amen minen walde consommateur en fa joni cogguji kindi di ni min jatata sabu min andana dun hunde miden jogi sariyaji amen joinaade e di sariyaji izin ngay tati di anay majji dun ne wala funu e mbawi be dirde cogguji taybe ngara yewtade sariyaji di
projet noddirte adapter efficacement les services de vaccination pour atteindre les enfants 012 Sahel RS 4 Sahel fuddi golle bete kenyan do bamako do e bi horebe gollerde humaninde nedda ko wol vision go hejo fanda mudon yofa ko yata sukabe chapande nayo e njoyon leiteme duron keba pese le mali do e hitande 2026 projet mo gavi iti jawdi mudon ko buri milliard ngaji chapande tati e chapantati e jetti sefa golla le region ngaji segu moti tumbuto ele jake dubi nay fabi dreden fam keden mamadou samase ku alicise
e wi patrick daniel kejado gollede wour vision odo projet o yu bangal dati dabreji mabbe sakagol nyawuji sukabe di fesagol mbawani wultivide ngol do fesagol burata nafude sanne dina sifaji goddi sawrugol
le projet
odo projet wise for sahel woni fabale yimbel gombe le sahal lindi gondube tidalla o sukabe be pesaka fayno wotere na du pesabe sedo gombe le janyeli to basiji di wontu wodan dati iminga arta nangude le makoni woni imminde so darna do koyde mudum yimbel gombele janyeli bangal martin debe kumpado cellal mabbe yewde hono watte faabe mbayta no be ngurdi kambe hore kan wadde imadraji yalla ido heba law
que le plaidoyer
ministre ko minde cellal hulti wiide o do projet o na jogi nafa mawdo e wi hamadun dikkotindi no woto ministre nde ngo hejo latu sababu fisude sukabe fuf jogi be hakune lewru e lebbi nogo tati gonbe le region ngaji sahal e wuddundo
si ya des enfants
so bibbe leedi mali kedina be bangi na du be kebaka pesere sabe rafi ndenago o nadu sabe nyaw covid-19 o wajibi dabere fi yalla imadraji di ana yeto be do sukabe projet o ka wari no hani warde sabe dum waran lata sababu pisude sukabe fu be keba eno pesere
miste wide tongande moninde imu adadu jamare bangal cellal mali ulti wide chapan inay e joyli temdere sukabe jukube hakunde hitande e lebbi noga itati pesano ma eliku jabbi yu sappo inay li temere nguni be medaka fesede
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
sakira be kabaru ngon e region ngaji men e jaranto kitato ko buri sukabe jokolbe temedoro an kany e rewbe be sebakoro sebe koro janginama le yonter jabbene de jande pawino do kabaru entrepreneuria don golleninde hore mudde kany e hono projet ngaji hono kabirta projet ngaji mu enno yafirinde jande kibdo hakkile mudon e tude jawndiw be cultivide yo walde be nodirta association de ressortisation parti sympathisant de sebe koro a rss don simbe jobe le ndi ngendi kany ji gonobe don e wi mabbe projet o fanda mudun yo fa sukabe jokolbe rewbe worbe kanye rewbe sukabe jokolbe rewbe e worbe fa yottare kanye rewbe beedene famundo kabar entrepreneuriat ku fa kanye du be doro fam hono mu inirta projet ngaji mubben no yafiri no kambe janginabe be jetti hebe hakkilu mudun sekerabe do kadu de kabar ji kandoni fodo ba hebude di do www.studiotamani.org na de fakiti no do bayno de numero via mo 37321 kedde hada do e sare yewtande waran jukine de wassalam.